kun sagale amerika saganta afanoro moti kala kofsa saati Ethiopia tigalgalgalgal saati lama wala karanga saati sadit sagale na melika sagantan afan oromo yeromara witata hangajimata radio ni daf televizini kantam sasu as magala washington ramajal kabera akamultan ordofto ta kenya saganta wanjimata harraf kinde fanne kan kesu mesu an mitukuf kaduti odu fi saganta wan harraf kamnu kesa minister mume Ethiopia Abiy Ahmed biyetti kesetti walitti bu insoni akala abatani fuwabicha yesu sani bala abidda california timudate jiru namoni kuma digdami jaol qaysani rabuqani rujadamu pogantoni biyo ta misensota neto qopesuma united states torbanu fu washington tiyi taisu fakajrani fi qopi torbani kante qopi faya isimbrangenya hangatu murasaganta kenyat walintura ambada baren kanoduti bafkadu moroda
akamultani ordotota sagale amerika saganta afan oromo odu wangalgala kana wajjin an bafqadu morodati maramartun hokora etiopia kesatti adema jiru akadabatu mumichi ministera motumma etiopia Abiy Ahmed wamicha yesani jiru mumichi ministera etiopia ya imana mare bakabu ota kamisa harata sifamiratti motumman federala walittibu insabiyatti kesatti tasifa majiru kaminu akahinjal qamne himani finqila fi yali fonqolchatini ango motumma fudachune akahindanda amne ibsani jiru misensa parti mormitu kanta ani obbo ababa udessalew dimma kanarratti yadakennanin rakkina nagenya biyatti kesajiru karana gatini kudafin motumman mumicha ministera Abiy Ahmed tarkanfi walamanta umu fudacha hinjiru jechudani qeqaniru motummananno amara kesattisin ajjecha fi hidani seran ala rawwacha akajiru bakabu ankuni dabalani eraniru labsi yero atatamananno amara kesatti labsame ture kausim serbin simirgana momananni chake sajiru ittefufu isa mommichi ministera Abiy Ahmed ibsu isani kenedi abate finfinnerra gabase jiram
ordofto ta kenya odu kanarratti dabalatan boda qopi kenya kesaratti baldinan wan isibrangenyu kamna dimma mari parlama Ethiopia ilalchi sutin jechula gara odu brati yomu dabarrumo marin Ethiopian dabata mallaqa edil adunya IMF fi banki adunya walin taisa jirtu yo milkay degersa dollar billion kudani ol argachu dandesi jalame
maddi odu Reuters ibsa mumicha ministera Ethiopia Abiy Ahmed wabe fachu dani akagaba setti marid abile lamman dabata mallaqa adunya TV banki adunya walini wagottan shanan darbani fi tasifa mature kanani yani Ethiopian nisite yofu datama argatera tae gargarsa dollar billioni kudani fu walakam argachu dandesi Abiy Ahmed kamisa harra manamari bakabu ota irratti akka ibsanitti mari bagottan era dafi tasifa mature kana kesatti garibwan lammanu walirratti jabacha akka turani himani yero amagaru gargarsa biyyottani fira Ethiopia ta'anin dhabbile lammani yaada Ethiopia akka deggeruuf jiranu ibsuun isaanii gabaasameera maddawwan dhimmichatti dhiyeenya qabanuufi diplomaatota biyyottan dhiyaa dhiyeenya kana dubbatani kan waabeffate maddi oduu Reuters Ethiopiaan sagantaa haaromsaa jalatti dhaabbata maallaqa addunyaa IMF irraa doolaara biiliyoonii 3 fi qabxii 5 gargarsa baajataati fi kanolu banki addunyaa irraa dollara biiliyoonii 3 qabxiisan akkasumas dollara biiliyoonii 3 fi walakkaa kan furi liqiirraa argamu Ethiopiaan akka barbaaddu gabaasee jira. Waliigaltee IMF wajjiniin taasifamu milkeessuudhaafi Ethiopiaan gatii sharafa birrii akka gadi buuftuufi dhiibbaa taasifamaa jiru akka fudhachuu dandeessus gabaasa kana keessatti eeramee jira.
Waloraansi Sudaan keessatti gaggeeffamaa jiru bakka mooraa baqattoota lammiiwwan Itoophiyaa jiranitti dhiyaachaa dhufuun isaa akka isaan yaaddesse pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa yeroo naannoo Tigraay ibsan.
Ogganaan bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraayi obbo Geetaachoo Raddaa kaleessa akka fuula Facebookii isaanii irratti ibsanitti wal waraansi gareewwan Sudaan gidduutti taasifamaa jiru gara mooraa baqattoonni Tigraayi keessaa buqqa'anii fi baqattoota Itoophiyaa keessaa garas dhaqanitti dhiyaachaa jira. Baqattoonni Tigraayi 1,000 lakkaa'amanuu fi Sudaan keessaa qubatanii jiranu haala hanqina gargaarsa namoomaa hamaa ta'e keessa akka jiranu kan ibsan obbo Geetaachoon yeroo ammaa buufataalee baqattoota abbahaa Sudaan keessa jiranu Tendibaadhaa fi Umuraatiibaa jedhamanutti lolli gareewwan waraanaa Sudaan gidduutti taasifamaa jiru yeroo kamiinuu caalaa dhiyaachaa adeemaa jira. Obbo Geetaachoon ibsa isaanii kana keessatti qaamoleen dhimma naannichaa keessatti qooda fudhachaa jiranuu fi hawaasni addunyaa warreen wal waraanaa jiranu akka lola dhaabanuu fi haala nageenya sibiilotaa akka mirkaneessuu danda'anu dhiibbaa akka taasisan gaafatanii jiru. Obbo Geetaachoon mootummaa federaalaa Itoophiyaatiifis waamicha dhiyeessaniin wanti barbaachisaa ta'e hunduu taasifame rakkoon baqattootaa haala furamuu qabu irratti akka hojjechuu qabu gaafataniiru. Dhimma kana irratti baqattoonni akka maqaan isaanii hin dhaabne barbaadanii ibsa sagalee Ameerikaatiif kennaniin lolli biyyattii keessatti taasifamaa jiru gara mooraa isaaniitti dhiyaachaa jiraachuu isaa mirkaneessanii jiru. Baqattoota kana gara biyyaatti deebisuudhaa fi mootummaan Itoophiyaa koree dhaabuudhaanii akka hojjechaa jiru dubbihimaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Nabiyyuu Tadlaa ibsuu isaaniitiif yeroo ammaa lammiileen Itoophiyaa 60,000 ta'an Sudaan keessa qubatanii akka jiranu ibsamuusaa Gabre Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaaseera.
Jiraattonni biyya Biriitan kamisa har'aa filannoo waliigalaa irratti sagalee kennaa oolaniiru. Paartiin waggoota 10 oliif biyyattii bulchaa ture aangoo isaa akka dhabuu danda'u tilmaamameera. Bafqaaduun dabalataan nutti hima.
Filannoo guyyaa har'aa Biriteen keessatti taasifama kanaan waggoottan 14 darbanii fi paartiin biyyattii hoogganaa ture paartiin konservaatiivii aangoo isaa gara paartii hojjettootaa yookiin leebar paartiitti dabarsee kennuudhaaf akka jiru gabaasameera. Sagalee kennitoonni biyyattii gara paartii hojjettootaatti akka fuula deeffatan kan isaan taasise egereen haala dinagdee biyyattii ifa ta'uu dadhabuusa lammiileen biyyattii rakaawwan yookaan inistitiyushinoota biyyattii irratti amantaa dhabuu isaaniitii fi walitti dhufeenyi hawaasaa gargar citaa adeemuu isaa akka ta'es himameera. Paartiin hojjettootaa yookaan Center Left Labour erga bara 2005 asii moo'icha guddaa akka argatu kan gabaasanii maddaawwan oduu namni waggaa 61 fi hoogganaan paartichaa Keir Starmer jijjiiramni biyyattii keessatti akka dhufuu danda'u lammiileen biyyattii bahanii akka sagalee kennanu waamicha taasisaa turuu isaanii ibsaniiru. Buufataalee sagalee 40,000 ta'an keessatti sochii sagalee kennuu taasifamaa ooleen muummichi ministeeraa yeroo ammaa taayitaarra jiranu Rishi Sunak maatii isaanii wajjiniin sagalee kennanii jiru. Sagalee kutaawwan bulchiinsa 650 keessatti kennamu kanaan paartiin moo'ate teessoo paarlamaa biyyattii 326 kan qabatu akka ta'e kan tilmaamame yommuu ta'u bu'iin filannoo waliigalaa jimaata borii ganama ifa taasifama jedhamee eegamaa jira. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma gabaasaalee keenya biraatii wajjiniin turti gaarii.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed humnoonni qabsoo hidhannoo keessa jiran yeroo kamiyyuu marii karaa nagaaf qophii yoo ta'an mootummaan isaanii qophii ta'uu ibsaniiru. Abiyyi gaaffilee miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa kaasan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessatti deemaa jiru dabalate dhimmoota garaagaraa irratti deebii kennaniiru. Mootummaan isaanii wal dhabdee Somaaliyaa waliin jiru mariin hiikuuf qophii ta'us irra deebiin dubbataniiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa dabalata qabdi.
Inni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa Waxabajjii 27 bara 2016 walga'ii idilee taa'een raawwii baajata bara 2016 akkasumas dhimmoota wayitaawaa ta'an irratti gaaffilee kaasanii muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmediin deebiin itti kennameera. Gaaffilee ka'an keessaa walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa karaa nagaadhaan furuudhaaf yaalii taasisamaa ture ilaalsuudhaan miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa keessaa Aadde Almaaz Aslee kaasaniiru.
የሀገራዊ ምክክር ሂደቱ እየተፈጸመ ባለበት ወቅት ነፍጥ አንግቦ እየተንቀሳቀሱ ያሉ አካላት ወደ ሰላማዊ መንገድ እንዲመጡና
አዲምሲ ማሪ በያለሳ ሶገጌ ፈማጅሩ ቃሞሌ ኤሚሻ ቀበተኒ ሶሶቹ አጅራን ገረከራ ነጋት ፍዱዳፍ አከሱማስሞ አዲምሰ ከነኬ ሰተከቆደ ፍዳተኒፍ ያሊንታይ ሰማጅሩ ዮጅራቴ ኤፕሲ ደበረታ ኦሶትከነሚ ጋፊ ከናፍ እና ዴቢከነን ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ሎሊ ኢትዮጵያ ከሰት አመገጌ ፈማጅሩ ሎላ አቦዚ ከኛራ ዳል ልጅቹን ሞቱማንሳኒ ነገኛፍ ኮፒተው ኢፕሰኒ ሁምኖስኒ ሂደተኒ ቀብሶት ጅራን ማሪዳፍ አከዲያ ተንጋፈተኒሩ
ለተከበረው ምክር ቤት ማረጋገጥ እንፈልገው ዛሬ ሰላም እንዲሆኑኛ ምን ፈልገው
መነማሪ ከበጀማ ከናፍ ወንተምርከኔሱ በርባዶ ሐራ ነጋዳፍ ገቲ ከፈለሙ ቀቡ ሁንዶ ከፈሉዳፍ ንትቆፒደ ሳውብኒሳ ነጋዳና ለጥፍ ለነንጅሩ አከለንጨዱዬት ገቲን ቀቡ የሮጀል ቀባ ኦቦሌ ወንኬኛ ሙፈተኒስ ተውደንዳ ከንከራ ከነፍለተኒፍ አማሞተስ ገባኒ ኢላሉን ዳንዲን ኩለም ኢሌከኛ ተጅረኒ ነጋን ኦሶ ገረማሪት ድፈኒንጀራ ከናፈሞ ሞቱማን ኢትዮጵያ ቆፒደ ማሪን ነጋ ታንዛኒያት ማርሳላማፍ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞፊ ሞቱማ ኢትዮጵያ ግዶት ታይሰማቱሬ ቡአማሌቱ ሮሞንሳ ንያደ ተማም ለሚብራን ምሴንሶታ መነመሪ በከቦተው መታራከ ወይረሪ ዲቤ ኮሌራ ቡሳፊ ግፍራ በበለቹዳ
ናኖ ሆርሲሴ ቡላፊ ቆናም ቡቶታቲ በረከረቄሳ ወይረሪ ዲቤ ያዳዳ ኬሳዩ ዲቤ ቡሳ ግፍራፊ ወይረሪ ዲቤ ወንከነንድሮ የወራ ገረሮቲ ደበላ ቁፍሳባን ከንከ ልቡና ሞጣራን የሮን ሊጣ ተቀፍሲሱ ምንላተ
ኢማካነላልሱኒስ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ዴቪ ከነኒን
ኮሌራ እንደወረርሽ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚያስከትለው አደጋ ለመከላከል 10 ሚሊዮን ገደማ ክትባቶች ተሰጥተዋል።
ኮሌራን አከወይረራት ኢትዮጵያ ከሰት ሚጣገሱ እትሱዳፍ ተላሊ ሚሊዮን ኩዳኒዎል ከነሜራ ተላሊን ግፍራ አኑት ሸንተም ሰደከ ሰት ከነሜራ ቡሳረትስ አጎበር ሄዱን ራብሰማኒሩ ኩንጋሃዋን እንታኔፍ ፍሪቆርቻ ቢየቲን በርባዱ አላገልቹን ጉቱዋን እንደንደ አምኔፍ ደንዴቲ ኦምሹ ቢየከሳ ድበንታ ሰደቲ ረቱሬ ገረ ድበንታ ጃተሚጃት ጉድሱን ደንደ አሜራ ኩንስተ ካምፊቶ ኮዳ ጀረን ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኢሚ ብራን ወሊገልቲ ሶማሊላንድ ወሊ መለቴ ፈሚ ወሊ ወልቀበቴ ወለብዴ ሶማሊያ ወሊ ኡማም ኢላል ሱዳን እና ዱበተን ፈዲ ኢትዮጵያን ቀብዱ በከገውምስ በልበለገላና አርገቹ ቆፋዳ ጀቹን ረኮ ከነ ወልዱቢዳን ጥሙሩፊስ ኢትዮጵያን ቆፒዳ ጅራን
ሶማሊያ አንድነት በሶማሊያ ደህ አንድነት ኢትዮጵያ መንግስት ጥያቄ የለውም
ዋይቶ ኩማ ሶማሊያ ረቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጋፊን ቀቡ ወሊገልቲ ሶማሊላንድ ወሊን ጎኔ ቢዮት ኦላ ኬኛ ሁንደጋ ፈኔ እና ዴቪድ አምኔቲ ሶማሊላንድ ወሊን ወሊ መለቴ ሲኒማሌ ዋይቶ ኩማ ሶማሊያ ጋፊ ከሰገልቹፍ ሚቲ ሞቱማን ሶማሊያ ዲማካናብዮ ካን ዲማሞቴ ማሪ የሮ ገባባቲን ሰራራቀፍሲ ሱዳንዳ ገሩ ሞቱማን ሶማሊያ ማሪር ዱብች በበልሱ ፍለቴ ጅራ ካናፍ ጎርሲ ኬኛ ቀበኝ ህንቅሳሰስና ካንጀሩዳ ወሊን ዱበቹዳፍ ኖቲ ቆፒዳ ጀዳን ሙሜ ሚኒስትራ ሶማሊያን ወሊገልቴን ኩን ብርማዱማ ኮ ካንሰርቤ ጀቹን መናማሬ ነገኛፍ የሱንሽስ ንያደ ተማም ቶርባንከነ ኬዝ ሚኒስትሩን ኢማላብዮ ተላማኒ ቱርካን ካራ ተርገሙዳን ማሪኮ በቁባታ የሱኒፊ ወለብዴ ኡማሜ ካራ ነጋዳን ፍሩዳፍ ፈዲቀባቹ ሳኒ ኢፕሱን ሳኒ ንያደ ተማ ሙሜ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ባይ ተበረ ኢትአኑ ፊድ ኢሞተ ገራገራ ረቲ ኢፕሰከነን ሆርዶፉዳን ማኒማሬ በከቦቶ ኡማታ ባይ ተበረኩ መለማፊ ቁደ ቶርባ ሰገሌ ጉቱዳን ረጋይሴ ጅራም ገባ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ጻሃይ ዳምጦ
ቪኒራ ኮፒ ከኛታኑን ኢሞ ሆገንቶን ኔቶ ያ ኢሳኒ ቶርበንዱ ፉከሰ ዋሽንግተን ትገገ ሱፍትረን ረት ዩክሬን ሚሰንሰ ኔቶ ካራ እትተው ደንደሱ ካናሪፈቺ ዙረቲ ኒማሪያቱ ጀለመ ኤጋመ ያ ኢቸረቲ ወራና ራሽያን ዩክሬን ረት ታይሳ ጅርቱፊ ረኮወናኖ ገላነ ሂንዲ አከሱመስ ፓሲፊክ ከሰት ያዶ ነገኛታ አንረትስ ኒማሪያታ ሚኒስትር ሃጃ አለ ዩናይትድ ስቴትስ ተሆገናን ቢሮ ሰገሌ አሜሪካ ናይክ ቺንግ ገባሳ ኤርጌ ካን ኤልዛቤት ቸርፈኒን ዱብፈመ አከታኑት ዲያታ
ወራን ራሽያ ፍ ዩክሬን ጡምሮሶ ሂንቀባቲን አኩማ ኢትሁፈጅሩት ዩናይትድ ስቴትስ ዋሽንግተን ኢታዶለስ ሰገሊ ሃንገ ኮላቶኮት ያይ ወጋ ሆገንቶተ ሚሴንሶተ ኔቶ ሶዶሚ ለማ ኦፍ ኬሳ ቀቡገገስ ሱፍ ጅርቲ አከቆንዳልቶን ዩናይትድ ስቴትስ ጀለኒት ዋይ ነገኘ ዩክሬን ፊ ቆርማትሌን ቻይና ራዱፈን አጀንዳውን ጉርጉዶ ያይቻ ከታኒል ሚኒስትር ሃጃ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ቲቲያናን ገርጋራ ሚኒስትር ሃጃ አላ ዳግላስ ጆንስ ሰገለ አሜሪካፍ ኢብሰከነኒን አከስጀሉ
whether that's supporting Ukraine in its defense against Russian aggression
Russian kan weraram tefi ofrait sakan jirtu Ukraine inde geruste michota walintawun balawani fi qormatle China radu fanqolachu sodawon halela cyber yokan kanembro kara garagaran motumarattiste edable ratti halela won umamu dandan kanilalaten tiye fanno yaichatto United States fi michonishe NATO egren Ukraine ጋምታ ከነ ከሳ ከጅሩፊ ቶርበን ንፉ ከነተስ ዩክሬን ገረምሴን ሱማኔቶት ካራሌ ዱፉ ደንደሱ ተርካንፊውን ቀበተማ ኢፈኒታይሱ ጀለሜ ኤገም ሚሴንሶኒ ሰይረቱምቶ ተ ዩናይትድ ስቴትስ ቶኮቶኮሞ ቢይ ዩክሬን ቢይ ኦላወሊን ሎላከሰ ጅርቱ ሃሩም ሰከሶ ኢሸቲታይሱ ፍዋዳገልቱሌ ገምቲቸት ደበለሙፍ ኮፒ ሸረቲ ያዶ ቀበን ኢፍሳጅሩ ገሩሞ ያይናለና ነገኘ ዩክሬን ኢፊ አውሮፓ ረቲ ቆፈከንት የፈቱሚቲ አካቲን ጠልቶኒ ጀላንቲሞ ኔቶን ገሄ ጋላነ ሂንዲ ፊ ፓሲፊክ ረቲ ቀቡረቲ ቆረና ታይሳጅራቹ ሂሙ
Australia, New Zealand, the Republic of Korea and Japan.
Australia, New Zealand, Republic of Korea fi Japan hariro NATO walin qabanjabesuf fedi gudda qab. Akkasumas tumsa warana kallatti walin taissun dirqamamiti. Nanno won tokkotokkottimmo tumsi taasifama jiru jira. Kabaje hunde fama wogga torba ta mishanaffa NATO taasifamuuf jiru ratti media le hawasa ratti kannen iba uman namonni digdama ol ademsasa akkata jabani fi qabiye won media hawasa faka qopesani fis affera maniru.
ካናዳ ፋጅርተን ኩን ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ሮሞቲ አማሞ ደበሬን ከንቆቢ ቶርበኒ ፈያል ነሞኒ ሰበበ ዱኩበ ካሌቲን ቀበመኒ ካሌኒ ሳኒ ሆጂ ዳበ ተጃጅ ለፈያ ዳያሊሲስ ጀለም በከሙ ፈየደሙ ሳኒ ድርቀመታ kannena kasike sa tokko dargageso umurini sa digdemi afur abba mucha tokko kante gemmeches busa tajajila kan argachun mallaqa gudda gafata jechun rakkino ta kanan walqabatan jiran ibsa gemmechesit oto hindebi induragaru dialysisin malakate ogesa fayya kakale kantan doctor kasawun banti kan ibsanin jalqabna lamanu jallanne to dubise qopin kun irradebin kandiya to da torben darbe darbe tore kunoti
ለሰሴኒ ካለናማ ጋፋ ወጂ ካና ዳላጉ ደጠጉ ሜሻቲን ይገሚጣኒ ፈልፈካናከኒ በኡ አንገላአን በርባጭብነ ተከባው ወጪ ደጠጉ ይገወራባኒ ይገከናቁለጣኒ ኤግሳኒ ናማታናት ወከቡሱ ወከልጡ ፈቴኛ ኡጁሞን ናማቶቆራፉ ደይ ማሽኒት ጌሰ ደብቱሶኒቲ ማሽኒት ተከሳ ኢሊቁልቁለቱሶኒ ናማቶቆፍ ናማቶቆፋ ፈየዳ ጀጡ takana mni tokko yo fayadame irade bi ame fayadamu biya kenya reprocessing go amu jettu abrani ale jiru kanjanu jettu task planti kanjanam nemmo namni ale fayak abu tokko nama aljome bifawallanta takataliyalutin takka ibo ame agoda koritta barbaatu sobi otekanna barbaatu yali barbaatu godatta ale kannama brati nakanni targaramu gottu da jettu agasana agatu danda jettu da yalin kale
dalisisun karahidda digati mo yalin samo main menahima
yakenya tikannuti yarobaye fayadamu dosa tokko agaru dimshashatti hasauti oji kalenda tabe tokko pakkabusu tokkoni kallatta ujummoti garra ujummootin maashinit geessani maashinirra ammo ujummootti deebisu jechuudha kanni kun hidda dhiiga isa gurguddaa kana fayyadamuudhaan hidda dhiiga mormaa ta'uu danda'a hidda dhiiga harkaa ta'uu danda'a hiimoodaalisisi jedhama afaan ingiliffaatiin dhiiga fuudhanii miiccanii deebisu akka jettu kaanin immoo hidda dhiigaa kana bal'isanii harkarratti bifa eevitistullaa jedhamu hojjechuun ni danda'ama jechuudha yeroo lilmootiin waraabnee funu mijataa ta'ee bal'aa ta'ee salphaatti jiiga ariitii guddaatiin dafanii fuudhanii dafanii deebisuuf akka mijatutti eevisistullaa kan jedhamu ni hojjetamaa jechuudha.
Dhiigi waraabamee meeshaatti nam'e sun meeshaa keessatti immoo qulqullaa'ee ammas ujummoo dhiigaanii nama sanatti deebistuu jechuu.
Akkasi kalamaffaani nuti biyya keenyatti badaa hin fayyadamnu peritoneyaal daayaalisisii jedhama. Inni immoo maal jechuudha marximaanii fi haguugduu marximaanii keessa ujummoon owwaalamee dhangala'aan maximaaniitii abuuqqii maximaanii kana keessatti nammaa jechuudha. Sana booda baltii dhangala'aa sanatti akka inni fuutamu godhama. San booda dhangala'aa sana baasaniitu dhangala'aatu jechuudha. Maaliki balfa qabatee dhufee jechuudha.
Namni egaa tooftaa kanaan wal'aanamu si'a meeqa deddeebi'a?
Yeroo baay'ee kana malee dhiphatame nu biratti torbee keessatti al-sadii alii al-lama caalaati. Torbeetti sadii ta'a godhamudha jechuudha. Sessiniin tokko yookaan akkaatti yommuu godhamu immoo ta'a afur ta'a turuu jechuudha. Dhukkubsachuu kalee warra akka fayyaannatu wanta duubatti deebi'u yoo ta'e gosa garaagaraatu jira. Walitti fufamee kan miicamu jira. Kontiineeti kan jennu jechuudha. Alii immoo akka haala namni sun itti jiru irratti hundaa'ame gabaabsuus bal'isuus hin danda'ama jechuudha. Gaalittiin kun itti hojjetamu akkuma biyyaatti iyyuu tajaajilli 1995 Finfinnee keessa jira. Niyyuu dhaabbatoota dhuunfaa harka jira irra jireessa. Ulfaataadha jechuudha. Baasii isaa maal farda balatee.
Umriin isaa 24 kan ta'e dargaggoo Gammachiis Buusaa tajaajila dayaalisisii kan dhaabbata dhuunfaa dhaquudhaan akka argatu naaf ibsee jira. Yeroo hammamitti akka deddeebi'u gaafadheeni akkas naan jedhe.
Torbanitti guyyaa sadii naqaatee hundi ulfaanaayi lamalaqaa jira. Guyyaa tokko gaafa nafu gatiin jaalashishii 2,500 qorichi sana duukaa fudhatamu immoo paarmii birrii 500 ipootiin yaa'eerenii waan jedhamu jira inni immoo birrii 2,500 paarmiin dhaabbataadha yaa'eerenii fi ipootiin immoo. Haala dhiiga kee gadi bu'u irratti hundaa'a. Guyyaa tokko gara birrii 4,500 kaffaltiin guddaa baay'ee birrii 35,000 olii dhaabbachaa jira. Kun kaffaltii mana kiimii duwwaadhaa laabiraatooriin mormaloo ta'e kana bukkeedha. Kana oliidha.
Ta kana gaa humni kee danda'eetu baasaa jirtaa?
Uummatuma inni deggeree namoota dhuunfaattii fi bilbilattii karaa sooshaal miidiyaasii uummata inni deggeree malee waan tokko isaan tokkoyyee barbaadan qaba. Baay'ee na dhukkubaa baay'ee dandeen daawu of seenaa sababaan qarshii dhabeewwan dhabeeti kan lama dhaqaa jiru. Silaa sadii.
Egaa waan kana tajaajilamuu jalqabde hammam ta'e?
Ergi michiisa jalqabee waggaa tokkoo fi ji'a 5 ol fixe. Kaleen akka na dhukkubaan hin beeku. Na dhukkubee makee gaafa ilaalamu immoo feel ta'uu isaatti argame feel taanaan immoo cimaa natti cimnaan doktoriin akkamiin daayinaasitii jalqabu na godhe.
Hospitaalota mootummaa ooyee yaallee daayinaasisiif jechuu goote.
Hospitaala mootummaatti achitti kan jalqabee ilaalame iyyuu daayinaasisii immoo warafaadha waan ta'eef maqaa galmeessanii yeroo warafaan ittiin galus waan nuyi hin jenne hangammaatti warafaan hin geenye nu waamnis. Haati warraa koo bakka aduu saala jettee jirti namoota harkaan illee keessattee gara dhuunfaatti deemsifamu jechuudha. Maatiin koo irra kalleessadha. Amma immoo obboleessitoota qalamaa kennuudhaaf gara kootti hojjanni pirozeesii tiraanspilaantii jalqabee gadiin waan tulfaateef gidduutti dhaabee jira. Jijjiirsisee ka'e illee ji'a ji'aan umurii guutuu qoricha fudhatamu jira. Inni sun immoo gara durii 2020 si gaafata ji'a ji'aan naan jedhani. Namoonni itti gargaaran jiraachuu qabu waan naan jedhanii natti himanii fi hojjetaa mootummaa fi hojii dhaabee kalee manchisiisuuf kan Finfinnee dhufe Finfinnee taa'aa jiru. Ilee abbaa booraana hojjeta ture achitti hojii isheen gara kana dhufe maashiniin Finfinnee maleen jiru waan ta'eef. Daa'imaaf nama guddaan qabu dhukkubni kun akka biyyaatti baay'ee baay'achaa jira waan ta'eef nama homaa farkaan kan kaleen yeroo gara yerootti feeltee gara miicisatti dabalaa jira. Amma manna kiimii maashinii wal ga'uu dadhabutti illee jira. Marsaa marsaa dhaaniidha kan inni miicamaa jiru. Mootummaan kana keessallee akka nuuf jiru jechuu barbaada.
Tajaajila daayaalisisii kanarratti kan gaafataman hospitaala xiquur anbassaatti ogeessi dhibee sukkaaraa Dr. Abdulrazaq Ahmad akka jedhanitti.
Kalee dhiquun eessumattuu gatiin isaa salphaa miti. Gatiin isaa bakka dhuunfaatti yeroo dhaqan baay'ee mi'aadhaa. Hospitaala mootummoota keessatti yeroo sarbiisiin argamutti namni amma waan koominitii beektii suuraan waan jedhamu waan qabaniiti saniinitti alamuu ni danda'u.
Keessummoota qoosadeen galateeffachaa kanadhaaf jedhe kanumaan xumureera an jaallannee gammadaati.
Ayyee kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya isa dhumaa kan ta'e haalattaanuun dhiyaata. Nu waliin tura.
Kanatti aansinee ibsa bulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
guyara Amerikanoni guya bisani United States itti hundo ofte adolessa afur yero dibalama aftami sadde tafatif kabajatum adolessa afur bara 1747 congressin biyiti rosana kutale America kaba kudasadi kolane fanna jalatronkesa bobban labsi saduma kutale kun gara walabumatti ceusani ragasem tarkanfi kananisi kutale kun sadan kun addunyatif walabata usani ifa godan kanisan walabumanimmo kolane fanna empire english jala turem Seriokin labsin bilisumma sun ergi kapson bilisumma Amerika aftasifamu egale wagga tokom boda barrefamusi labsin kun tokomiti yada won jajjabo lama dalche. Tokofan hala won kabatama heddurati hundawdan dimma kanakesati kolene fatoni moti George Sadaffa mada yokin midda kasumasi Samicha fi gidirsa redebin rawotani fi mati tokko humna politika hala kana politika ben digun barbaajsate argama sajedu siatau ni lamatammo namni hundinu kitte dalate yogin umame sajedu mirkane sudam jechi kun yero heddu jecha namni tokko umaman mirgoza kan akka kabajar gachu Akalami tokoti lami wankan wali nkiten lalamu kaba. Kasumasi, charajre nyagari hundefachuf de garamu kaba sajadufa wali n hiki kaliti latamu natu. Kaptilen kunega hundefama biya United States jeramu kesati dimma ijo te iti fufejram. Sababaka nanisi, labsin sun buura hera motumma United States. Sera olana biyate jiram. Ega kajel famota kanan gutummati hojiti jirre timbulu dafi. Lafina kabannusi. Inni hamangaru. Lapsin walabumma ergi barre fami bodelle. Institutin gabrumma dabalatan wogota saddeta maaf turuzati. Sunimmo kanke jijirama fachasudan. Yero kesa hankina mudatan fo yesun rakowon mudatanif. Fala dufe. Arra kuno guya bilisumma kenya kabajata jirra kan kabajata jirrummo guya walabumma fi bilisumma kenya da jaran President Joe Biden.
While the other nation reformed based on things like geography, ethnicity, religion, America is the only nation in history founded on an idea.
Waita biyoni kan teesuma lafa sanyii yokin gosan akasumasi amantirratti hundaani jaraman Amerikan garu biya tokkicha fi jalqaba yaada fi yaada qofarratti hundeeffamteda. Kanaafisi dhugaa kana qabanne dhalli namaa qixxee dhalate namoonni hundi uumaa isaaniitiin mirga irraa hin mulqabne mirga jireenyaa walabaa fi gammachuun jiraachuu qabu jedhu kabajnee mirkaneessinee itti fufna ture kan jedhan. Jechoota kanaan guyyaa guyyaatti ittiin buluu dhiisuu dandeenya garuummoo irraa hin dheessine. Kana waan ta'eef har'a guyyoota kaanis ifatti kan jechuun nurra jiraatu labsiiwwan kana hin dagannu tasa hin irraanfannu jechuudhaan Pireezidant Baayiden isa dubbatan tuqee ibsi gulaalaa guyyaa bilisummaa Ameerikaa waggaa 2048 sababa gochuudhaan dhiyaate asirratti xumureera.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karatoor marsarii TVOA afaan oromoo daakam miidiyaalee hawaasaa Facebook, Twitter fi Instagramiin akkasumas YouTube keenya hordofuutiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu sagantaawwan keenya har'aa gulaaluunii fi karaatoora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuutiin kan waliin turte Tigist Gamme. Gulaalaan suur sagalee Matthew Grant, piroodiisarri keenya Biraan Haayilu, ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun qophiilee keenya har'aa asumarratti xumurra halkan gaariidha.